boqoshada madaxweyne Erdogan ayaa imaanaysa kadib sanada ay jireen heystado sii kordhaya oo ku saabsan dhulalka la isku haysto ee badda Aegean iyo badda Mediterranean-ka, halkaas oo la aaminsan yahay in kiin shidaal uu aad u badani uu ku jiro. Kulamadaxeedka Recep Tayyip Erdogan uu Khamiista berri ah magaalada Athens kula yeelanayo ra-iisul wasaaraha Greega Kyriakos Mitsotakis ayaa keenaysa fursad ay labada dal isugu soo dhawaadaan.
In the last few months we're having something of a dissonance.
Waxa uu yiri dhowrkii bilood ee u dambeeyay waxaa jiray furfurnaan, hase yeeshee ma jirin isu soo dhawaasho. Marka waxay la tahay in isha lagu hayo in booqashada madaxweynaha Turkiga ee Greega ay keenayso in isu furfurnaanta jirta loo bedeli karo isu soo dhawaasho. Isigooyin dabiici ah oo labada dalba ay u dhibaatoobeen ayaa keenay in xiisadii u dhaxaysay ay meesha ka baxdo, iyada oo Greega uu gargaar u diray Turkiga kadib dhulgariirkii bishii February ee sanadkan dadka badan lahayay, iyo Turkiga oo isna Greega ka caawiyey daminta dabkii xoogga badaa ee dalkaasi ka kacay. Hase yeeshee dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya in is-aaminaad la-aantu ay weli sii jirto. Waxa uu yiri siyaasadda oo hoos loo dhigo iyo ganacsiga, maalgashiga iyo dalxiiska oo la horumariyo ayaa ugu muhiimsan, wax kale ma jiraan. Diyaaradda Erdogan qaadaysa ayaa waxaa sii raaci doona ilaa iyo 200 oo wasiiro, diblomaasiyiin iyo ganacsato isugu jira. Tanina waxay calaamad u tahay in labada dhinacba ay danaynayaan ganacsi, arrintaas oo waddada u xaaraysa in waxyaabaha kale ee waaweyna laga hadlo oo marka dambena la isla meel dhigo. Waxa uu yiri iskaashi badan oo dhinacyadan ay labaduba danaynayaan ayaa ugu dambeynta horseedaya wadahadallo kale oo laga yeesho badda Aegean ee lagu murasan yahay. Hase yeeshee waxay la tahay in weli arrintu ay taagan tahay ballan dhowrno. Laakiin ciidamada Greega iyo Turkiga ayaa dib isu qalabaynaya iyada oo dhinac walba uu ciidan geeyay badda lagu murasan yahay ee Aegean, Qubrusna ay weli kala qaybsan tahay. Dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya in waxyaabaha hadda dunida ka dhacaya ay bixinayaan cashar ay tahay in laga barto in xiisadda la qaboojiyo. Khibradda laga helay Ukraine ama dagaalka Gaza ayaana tusaysa in xiisadda oo la qaboojiya ay tahay xalka caqligu ku jiro, maxaa yeelay khilaafku si aan horey loo arag ayuu isu bedeli karaa. Ololayaasha doorashooyinka ayaa horey u dhiciyey daaladii isu soo dhawaanshaha, iyada oo xisbiyada labada dal oo mid waliba wax dalka kale lidi ku ah uu dadkiisa u sheegayo xilliga doorashooyinka ama ololayaasha. Hase yeeshee sanadkan ra-iisul wasaaraha Greega iyo madaxweynaha Turkiga ayaa dib loo doortay iyaga oo mid walba uu hayso 4 sano oo kale oo xilka loo igmaday. Arrintan ayaa keenaysa fursad aan horey loo arag oo wixii xun dhinac la isaga dhigo, dib u heshiisiinna laga shaqaynayo sida dadka wax falanqeeya ay qabaan.